kwaye ukunika encinci ndicinga akukho nto ingcono kum kunalo nje ilizwi. Ukholo luza ngokuva kwaye ukuva ilizwi likaThixo. Ngolwezithathu okanye mhlawumbi ngecawa, enye yeenkonzo zangecawe, ukunika umalusi nje uphumlo oluncinci, nto leyo ayifanele kakhulu. Kwaye ndacinga mhlawumbi nje siya kuthabatha incwadi eBhayibhileni besiqhele ukukwenza oko, kwaye ngamanye amaxesha sihlale unyaka kuyo. Ndikhumbula ngelinye ixesha sahlala unyaka wonke kwincwadi yesityhileyo, kodwa bethu izinto esazifundayo nendlela emangalise ngayo. Ngoko sabuyela emva safumana incwadi kaDanieli okanye incwadi yeGenesis okanye Exodus, kwaye nje ithathe isahluko ngesahluko kwaye nje ibophelela iBhayibhile yonke ngokuhlangeneyo. Yakuthanda nje okuya. Kamva kancinci siya kufuneka sifumane ukuba inkosi iyaqhubekeka ukusisikelela kwaye siqhubeke siya kufika kwezinzulu ngenene izinto phakathi apho ezinzulu kakhulu, kwaye siya kuya ukusuka kwindawo ukuya kwindawo ngesibhalo ngayo. Kwaye ndiyathanda ukwenza isibhalo sithelekiswe nesibhalo, leyo yindlela efanele ibe ngayo, ingumfanekiso nje omnye omkhulu omhle. Kwaye kule ncwadi esiyifundisisayo siza kungena kuyo, usindiso nempiliso engcwele nemimangaliso neengcebo, kwaye yonke into iyangena apho. Kwaye mhlawumbi xana ndifika kwindawo apho ndifanele ndingene emihlanganweni, andizange ndazi nje kuya kuba nini ndibe semhlanganweni, ndibizelwe emhlanganweni, ngokuba andinanto ibekiweyo ndide ndizive ndikhokelelwe ekwenzeni into ethile. Kwaye mhlawumbi ngaphambi kusasa ndingabhabhela eCalifornia ukuya eMaine okanye ndaweni ithile nje apho angandibizela khona. Eso sisizathu ndingafumani ezinkulu ezinde izicwangciso zohambo, ngokuba andinakwenza okuya. Ulungiselelo lwam alusikwanga ngala ndlela, kwaye lwahlukile nje. Kwaye ngoku ndize ekhaya nje ukwenzela uphumlo oluncinci. Ndiphulukene namashumi amabini obunzima kumhlangano ogqithileyo, kwaye umzalwane uMesiya nomzalwane uGod bebevukile ngexesha eligqithileyo. But mzalwana uBrenham, ndikuqaphele oko ukwenzayo. Ubeka intliziyo yakho kuko konke, ndathi leyo kuphela kwendlela onokwenzela ngayo uThixo uhlobo olulungileyo lomsebenzi. Kukubeka yonke into onayo kanye ngaphambili ukwenzela uKristu, onke amandla akho, wonke umphefumlo wakho, yonke intliziyo yakho, yonke ingqondo yakho, yonke into onayo. Xa usenza nantoni, yenze kakuhle okanye sukuyenza konke konke. Yabona, yiyeke nje yodwa. Ukuba uza kuba ngumKristu, beka yonke into onayo kuKristu, oko li ixesha lakho, italente yakho, yonke into yakho. Ndiye nje ndaqaphela lo mfo mtsha, lowo ngumfazi wakho mzalwana uBurns, kuye okwakho udlala nokucula phaya esasibeni sitsha, kwaye asiyo piano ingeyiyo neorgan, kodwa luhlobo oluthile lwesixhobo benza ukuyikhalisa baze bayichole beze benzele into inkosi. Mhlawumbi ungayenza loo nto kwaye ucule, oko kukuthi uzuze imiphefumlo. Yenza into ethile, akukhathaliseki ukuba ungenza umlozi kuhle, yenza umlozi nje, yenza into ethile ngqina nje, okanye yenzela into ubukumkani bukaThixo. Nantoni na onayo yisebenzise kwinkonzo kaThixo. Ngoku asuzukuzama ukuhlala ixesha elide, ngokuba ndiyayazi niyasebenza, kufuneka nivuke ngethuba. Kwaye ndiza kuya kuzingela oonomatse qho ngentsasa, ndiyakunixhelela nje inyaniso. Hoko koko ndikwenzayo yiloo nto endiyela yona ekhaya, ukuphumla kancinci. Kwaye ke ndiyavuka malunga nentsimbi yesine ndize ndiye ematyholweni, kwaye ke ndizingele kancinci ndize ndiye kulala, kwaye ndizuza obunye bobuya bunzima kwakhona. Ke ndiya kuphumla emva kwethutyana ukubani inkosi ithandile, kwaye yonke into ilungile. Kulungile, ngoku siza kutyhila ezibhayibhileni zethu. Ndifuna nize neebhayibhile zenu qho ngobusuku okokubani njengoko ninokuba nako. Ukuba umntu uswele ezimbalwa, ngaba umntu othile angafuna ukulandela kunye nofundo, sinazo ezithile apha singafumana aba abanye babancedise baze kuzihambisa. Nabani oyifunayo ke phakamisa isandla sakho. Andazi noba umzalwana Doc yiza apha ufumane ezi Bhayibhile. Umile kufutshane phaya kunye nomzalwana uBurns. Ingaba ilungile, Burns? Ndimvile esithi, intoni? Conrad, ndimbizile, ndiya ndisiba lukhuni ukuva, mhlawumbi, mzalwana uNeville. Ndilifumene njani ela gama likaBurns? Ndiyabazi ubuso balaa ndoda, kwaye nje andinako, andinakubiza igama layo. Kwaye niyazi, njengoko nisiba badala kancinci, ifumene into enye, kunzima kum ukufunda le Bhayibhile, kwaye ndikuthile nje ukucinga ukufanela ukunxiba iindondo zamehlo kwenzela ukufunda iBhayibhile. Kodwa apha kungekudala ndacinga ndandisiba imfama, kwaye ndaya ngaphaya ukuya kubona uSam, waze uSam wathi, Bill, andiyazi, but ndiza kwenzela nje ixesha lokubonana nengcali. Ndaya eLouisville, ifanele ukuba yayiyintando yenkosi, enye yedumileyo ingcali. Ndilibele igama layo ngoku, kodwa yayiyifundile incwadi yam, yaze yathi, ukuba ungaze ubuyele eAfrika, ndifuna ukuya nawe. Yathi, kwaye, ukuba bona eAfrika, abantu bayakuthanda, yaze yathi, baneenkolelo kakhulu, ngakumbi ngemela, ukuya kusika. Ke, yathi, ufuna ukunikeza ngesithandathu senyanga sobomi bam, ukwenza utyando lwee-cataracts, umlanga nezinto emsebenzini. Yaze yathi, ukuba siya kuya sobabini, kwaye, unokuphumelela ulwamkelo lwabo, ngolwahlobo. Yathi, ngo, ukuba banomlanga, kwaye iliso liyasebenza. Yathi, ndingathanda ukulinikeza simahla iinyanga ezintandathu zalo. Kwaye ndilibele lixesha elide kangakanani ekufanele ulinde ixesha lokudibana naye. Kwaye sasihleli kwigumbi elincinci linokukhanya okuncinci okubomvu kuvela emva phaya egumbini elimnyama. Utheni, ndandinakho ukuwafunda loo magama. Yathi, amashumi amabini, ndandinakho ukufunda nangayiphi indlela. Waze wayiqhawula kwishumi elinesihlanu, kwaye ndandinakho ukuyifunda, wayibeka kwishumi. Ndaba nakho ukuyifunda, wathi ke, akukho okungako okungalunganga namehlo akho. Ke, wayenesibona kude esincinci, telescope, wabeka isixhobo sobuchwephesha emva phaya, into encinci, niyazi, zona ezindala izibona kude. Bangaphi abasazikhumbulayo? Asiqhele ukujonga ngazo, sijonge imifanekiso, njengolwahlobo. Waze wathi, ndingakufunda okuya, ndathi, ewe mhlekazi, wathi, ndifundele yona. Yayine, umhlathi wonke, malunga nokufana nokuya, ndaqalisa ukuyifunda. Waqalisa ukuyitsala inyuke ngolwahlobo, cotha ngokucotha, wafumana malunga nolu hlobo, ndayeka. Wathi, ndingakuxelela into ibenye, ugqithile kumashumi mane. Ndathi, yebo, injalo loo nto. Udala ndagqitha. Wathi, uyenze njani? Wathi, iliso lomntu ngokwasendalweni xa ufika kumashumi amane eminyaka ubudala, njengeenwele zakho ziba ngwevu, njalo njalo, ibhola yeliso iba sicaba. Wathi, ngoku, ukuba uphila ixesha elide ngokwaneleyo, oko uya kukubuyela kwakhona. Wathi, okwakubona kwesibini bakubiza njalo. Kodwa, wathi, umntu malunga namashumi amane eminyaka ubudala, eneneni baya, wathi, akukho nto engalunganga namehlo akho. Ndinganako ukubona unwele ukuba belulele emgangathweni, ndilususe kum. Kodwa, sondela kakhulu kum. Waze wathi, ngoku, ufunda iBhayibhile yakho, wathi, uyityhalela kude kuwe, wathi, emva kwethuba, ingalo yakho ayizukuba nde ngokwaneleyo. Ngabinako ukuyisa kude ngokwaneleyo ukuze uyibambe. Waze ke wandenzela iiglasi zamehlo, kwaye indawo engezantsi inakho yeyokufunda. Wathi, ngoku, epulpitini yakho, wayecinga ndandingomnye waba bahloniphekileyo abashumayeli, niyazi. Waze ke watsho ukuba ni indawo engasentla nje yeqhelekileyo ifestile yeglasi, nje iglasi eqhelekileyo, kwaye indawo engasezantsi inohlobo oluthile olugudileyo kuyo, ukuze ndibe nokuyifundela kufutshane, niyazi, ngolwahlobo ke ndikuthile nje ukuzinxiba njalo. Kwaye ngoku emfundisweni yeBhayibhile ngaye ndinetestamente entsha ngobu busuku, ke iyi netestamente entsha kaCollins, kwaye inokubhalwa okukhulu okuhle. Kodwa ngoku xana ndibuyela kwenye, ndisenokufuneka ndiye kwaba bahlobo badala, ndize ngahlobo oluthile ndifunde ngazo. Kodwa nantoni na eyiyo, ndiyavuya ekubeni ndifumene into ethile endisenakho ukufunda, kwaye 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 nantoni endinayo ndiza kunika wonke umntu yonke into endinakho ukwenzela uzuko lukathixo ndithemba ukuba uya kususa laa mqondiso wobudala andinakumcela yena asuse ubudala bambi ehe leyo yinto nje enye sonke esifanele siyenze sifanele sigqide kokuya kwaye ndiyayazi andiyonkwenkwe encinci njengoko ndandiqhele ukuba yiyo ndimile apha eqongeni ndingamashumi amane anesibhozo ubudala kwaye nje cinga emibini ngaphezulu iminyaka ndiya kuba ngamashumi amahlanu eminyaka obudala mzalwane uMike bethu andinakho nokuyikholela namnje andizange ndazi ukuba ndandigqithe amashumi amabini de malunga neminyaka emibini egqithileyo injalo loo nto njalo loo nto mna nje ndizange ndibe nokuyikholelwa kwaye noko ndindi kunzima kum ukukholelwa de ndijonge eglasini isipili kuze emva koko ndiyazi injalo ngoko kodwa nje ekujongeni ndiziva nje ndilungile njengoko ndakhe ndaziva ebomini bam kwaye ndinombulelo ngoko ngokunjalo konke ukubonga makube kuthixo ngoku sifundisisa incwadi yamaHebhere ibe oh yenye yezona zinzulu zityebe kakhulu iincwadi zeBhayibhile ndiyanixelela yincwadi ngokwenene eya ukuba uthixo uyavumela kwaye thina nje singena koku ndiyakholwa siya kufumana amagaqa egolide de sibe siya kukhwaza imibongo kathixo lonke ixesha kwaye ngoku ndi incwadi yamaHebhere ngokwenene into eyiyo ifanele ibhalwe ngongcwele uPaulos umcacisi omkhulu weBhayibhile ndiyaqikelela ihlabathi elakhela naye ngaphandle kwenkosi yethu uYesu Kristu kwaye uPaulos wayesahlula ngoku uPaulos wayengumfundisi wenene weBhayibhile oko yiyo iTestamente endala leyo kuphela kwencwadi eyabhalwayo ngoko ebizwa iBhayibhile kwaye wayezama ukubonisa kumaHebhere ukwahlula iTestamente endala kwaye ebonisa iTestamente endala ekubeni sisithunzi okanye umzekelo wentsha kanye phaya singabetha umgca wekhaya size sihlale iinyanga ezintathu kanye phaya kulaa ngcinga inye kanye phaya ukubuyela kanye emva ukuba singatyhila ezibhayibhileni zethu ngoku kakade sikumaHebhere isahluko sokuqala kodwa ukuba siya kutyhila kwisityhilelo isahluko seshumi elinesibini niya kubona ngokugqibeleleyo kwakhona zinjani izithunzi ukuba nina baneepensile zenu niniza kubhala phantsi izibhalo kumaHebhere isityhilelo ishumi elinani siyafumanisa ukuba uYohane kwisiqithi sePatimo wabona umfazi emile ezibhakabhakeni kwaye wayenelanga entlokweni yakhe nenyanga phantsi kweenyawo zakhe kwaye umfazi wayekwinimba yokulunga eza kuzala umntwana wavelisa umntwana oyindoda irhamncwa elibomvu lema ukuze limginye umntwana kwamsinya ezalwa waza umntwana waxhwilelwa phezulu ezulwini waze umfazi wabalekela entlanga apho wondliwa khona okwexeshana ixesha nesiqingatha sexesha okanye ukwahlulwa kwexesha ngoku umfazi wayemele ibandla kwaye umntwana owamzisayo yayinguKristu inyanga phantsi kweenyawo zakhe yayingumthetho ilanga entlokweni yakhe yayilubabalo iinkwenkwezi ezilishumi elinambini kwisitsaba sakhe yayingabapostile abalishumi linambini kwaye phaya apho kwiabapostile abalishumi elinambini yayiluzuko okanye ukuthweswa kwetestamente entsha yabona kuba akho siseko simbi esinokubekwa kuneso sesabekwayo yabona sona isiseko iTestamente entsha abapostile imfundiso yabapostile nanjalo njalo sisitshaba sesiseko seTestamente entsha kuze emva koko kwi inyanga sisithunzi selanga ilanga libonakalisa nje ukukhanya kwalo xana lingasemva komhlaba kwaye inyanga inika ukukhanya ukuhamba ngako ebusuku kwaye onjani ukuba mhle umfanekiso esinawo apha omnye umfanekiso omhle ilanga limele uKristu inyanga imele ibandla zifana nje nomyeni nenkosikazi kwaye ekungabikhoneni koKristu ibandla libonakalisa ukukhanya okuncinci ivangeli kwaye ukukhanya ukuba uhambe kuko ade unyana avuke kwakhona. Emva koko ibandla nenyana inyanga nelanga idibane kunye. Yabona, inyanga yinxalenye yelanga kwaye ibandla yinxalenye kaKristu kwaye ngelixa lokungabikho kuKristu ibandla libonakalisa ukukhanya kwakhe. Kuze emva koko, njengengqiniseko esinokuba nako ukubona inyanga ikhanya, iyazi ukuba ilanga liyakhanya ndaweni ithile kwaye okoko ibandla libonakalisa ukukhanya kukaKristu, uKristu uyaphila ndaweni ithile. Amen. Icinge. Ngoko, umthetho yayingumzekelo wobabalo, kodwa umthetho wawungenamandla okusindisa kuwo. Umthetho kuphela wawu umthetho yayilipolisa, ipolisa linifaka ejele, kodwa niyabona, kwathabatha ubabalo ukunikhupha ejele. Yabona ke igazi likaKristu ivangeli liyasihlangula kwisono. Umthetho usenza aboni. Umthetho kuphela wathi ungumoni, uze ungebi, uze ungakrexezi, uze ungangqini ubungqina bobuxoki. Yabona, lipolisa elithi akulungisanga kwaye unetyala, kodwa ivangeli ziindaba ezilungileyo. UKristu wafela ukusisindisa kuzo zonke iziphoso zethu, izigqitho zomthetho. UKristu wafela ukusikhupha. Ngoku uPaulus kwamsinya eguquliwe, zange abuzise nakwesinye isikolo sakwalizwi, engazange abuzise nakwabaphi abalungiseleyo. Kodwa niqaphele, wehlela eArabhiya kwaye wayephaya iminyaka emithathu eArabhiya. Ngoku lena yi kwimbono yam ukuba ngoku sifanele sifumane imvelaphi yoku ukuze sibe siyakuyazi ichaseka kangakanani kwaye isifundo sokuqala ngobusuku sithabatha imvelaphi yethu. Ngoku uPaulus wayengonjalo umfundisi ngokuba wayefundiswe phantsi kwalowa mkhulu walo lonke ixesha oludumileyo uGamaliyeli kwaye wayengomnye wabangcono abaziwayo bomhla, lowa mkhulu umfundisi womthetho nabaprofeti. Ke uPaulus wayefundisisiwe kwezo zinto kwaye emva koko ndiyamthanda ngale ndlela esi sikhulu isityhileyo ethembekile entliziyweni yakhe. Umbulali wayengqinile ekufeni kukaStefano kwaye wabona uStefano esifa phantsi kwamatye namagada okuxhulutywa ukuze afe. Ndicinga ukuba kufanele yasondela kufutshane noPaulus xana wabona uStefano ephakamisela izandla zakhe ezulwini waze wathi, ndibona amazulu evulekile, ndibona uYesu emile ngasekunene kukaThixo. Waze wathi, bawo uze ungabamiseli esi sono. Waze walala. Ingaba nikuqaphele oko, akazange afe, walala nje ngohlobo. Andikholwa wakhe weva elinye ilitye nje ngokufana nosana esifubeni sikanini lilala. UStefano walala ezingalweni zikaThixo. Kukho into ethile malunga noPaulus eyasondela kuye. Emva koko yena nayiphi indoda phantsi kokuqondisiso ezama ukuyilwa waya kumbingeleli omkhulu waze wafumana iincwadi ezithile. Wathi, yakubabamba bonke abo bantu abenza yonke laa ngxolo nezaziphambusi ababebalelwa ebesiya kukubiza namhlanje abanye abakrwada ababaxa okanye into ethile enjengaleya, besenza eninzi ingxolo kwaye bedungadunga. Siyakuhla nje siyilungise kwaye endleleni yakhe eyehlayo endala encinci, hayi enkulu indlela ephakamileyo njengesiyihambayo, kwaye ezo ndlela ePalestina nje iindledlana ezincinci njengeendledlana zeenkomo ematyholweni apho inkomo neegusha namahashe needonki neenkamela ziya ngaphaya kwendulo. Waye uPaulus endleleni yakhe esehlela eDamasco malunga nemini emaqanda ngenye imini ukukhanya okukhulu kwamkhanyisela ezantsi kwamkhahlela phansi akukho namnye owakubonayo kuphela nguPaulus unaniqaphele oko kwaye kanye apha oku akujoliswanga siqwini samntu ngoku kodwa nje sikhokelela kule mvelaphi okokuba niyakuyazi ukuba la Yesu kwamnye ngoku xana wayelapha emhlabeni wathi ndiphuma kuThixo kwaye ndibuyela kuThixo ngoku xana wakhokela abantwana bakaIsrayeli wayeyintsika yomlilo waze wenziwa inyama emva koko wabuyela emva kulaa ntsika yomlilo kwaye xana wadibana noPaulus endleleni eya eDamasco wayeyilaa ntsika yomlilo okwakukhanya yabona ukukhanya okukhulu waze wathi uPaulus ngubani lo ndimtshutshisayo wathi ndinguYesu lowo umtshutshisayo ukukhanya oh akamangalisi yena kwaye nanku elapha ngobo busuku kanye apha kunye nathi wenza umfanekiso wakhe uthatyathwe kanye phaya into ekwanye yabona intsika yomlingo ukukhanya nje into ekwanye njengoko wayenjalo senguye isolo namhlanje naphakade ngoku amadoda awaye naye akakubonanga okwakukhanya kodwa kwakuphaya nje into ekwanye iziphumo zinika into ekwanye ngoku ingaba kuyakwazeka ukuba umntu othile abone uKristu kwesi sakhiwo kwaye kungabikho namnye ongomnye umbonayo ngokuqinisekileyo yenzeka phaya yenzeka kananjalo ngobunye ubusuku xana uPetros wayesejele kwaye okwakukhanya kweza ejele wachukumisa uPetros waza wahamba kanye ngakunogada wangaphakathi unogada wangaphandle wahamba ngasesangweni isango elikhulu kunye nesango lesixeko wathi uPetros kufanele bendiphupha kodwa wabhekabheka kodwa ukukhanya kwakumkile uKristu lowa ungunaphakade ukukhanya kwanaphakade nanku yayena ngoku endleleni ezantsi kwaye khangela enye into ukuba besiya kuthetha ngoku nje ifika engqondweni yam kodwa izazi ezalandela inkwenkwezi yonke indlela ukusuka eIndia empuma iinyanga besiza ngeentlambo neentlango bagqitha ngaphaya kwezakhiwo zokujonga izibhakabhaka kwaye zagcina ixesha lobusuku ngeenkwenkwezi kwaye akukho mbhali wembali okanye nabani owakhe wachaphazela owakhe wabona laa nkwenkwezi kuphela izazi yayibhekiselelwe nje kubo ukuba bayibone ke ungabona izinto ayakuthi omnye umfo angaziboni kuwe yinene kuye abayiqondi njengenguquko ungaguquka kwaye wonwabele iintsikelelo zikaThixo njenje usela kwiintsikelelo zikaThixo aze umfo olandelayo ehleli ecaleni kwakho andiboni kwanto yabona yabona yiloo nto andiyifumani nje andiboni imalunga nantoni ke akayifumani yiloo nto apho ukhoyo qaphela ngoku uPaulus endleleni yakhe ezantsi kwaye kwamsinya nje lamava makhulu enzeka kuye ngoku wayengonelisekanga yiloo nto emenza uPaulus alunge kakhulu ngoku esethu isifundo ngobu busuku asikho nzulu sisifundo esinyele kodwa oh siya kungena enzulwini emva kwethuba kodwa esi sesinyele kakhulu isifundo kodwa nje kukuqalela kwaye into esiyiyo siyinto enye ukuphakamisa uYesu Kristu uPaulus ukuqala kwaye ngaphambi kokuba abe nokwenza oku uPaulus wayengumfundi weBhayibhile kwaye umfundi weBhayibhile akasokuze aphumlise okanye asekele imfundiso yakhe phezu kwamava hayi mhlekazi abasokuze baphumlise imfundiso yabo phezu kwamava ungaba nalo naluphi uhlobo lwamava kodwa lufanele lube nguitsho inkosi injalo ngoku kwiTestamente endala babe neendlela ezahlukileyo ezintathu ababenokwazi umyalezo kuqala umthetho lo yayingumthetho nje emva koko babe nomprofeti umphuphu baye babe neUrim Thumim ngoku oko kungaba kunzulu kancinci iOrim Thummim yayisisigcina sifuba awayesinxiba u-Aaron esifubeni sakhe. Phaya yayingamatye alishumi elinambini, iyaspire, isardusi, kabharinkile nanjalo njalo ukwehla. Babe nawo onke la matye amakhulu alishumi elinambini aye kwesasigcina sifuba, ebonisa ukuba wayengumbingeleli omkhulu waso sonke isizwe, izizwe ezilishumi elinambini kwaSirayeli. Esi sigcina sifuba sasijinga entsikeni kwelaa bantu, kwaye xana umprofeti eprofetile kwaye babefuna ukuqiniseka ukuba yayilungile okanye hayi, abaprofeti okanye abaphuphi babesima phambi kwale Urim Thummim kwaye achaze iphupha lakhe okanye umbono wakhe nantoni ayibonileyo. Kwaye ukuba ukukhanya okungcwele, oh, ingaba niyayibona, uThixo wasoloko ehlala kummango ongaphezu kwendalo. Intlanganisela ezo zikhanyiso zaziqhelekile nje de eli lizwi laphuma. Kwaye xana izwi libetha loo matye ukuba belingekho ngaphezu kwendalo ibingashukumi, kodwa ukuba lalingaphezu kwendalo ezo zikhanyiso zonke zibonakalisa ibala lomnyama ngokudibeneyo. Amen. Emva koko lowo yayinguThixo ethetha, lowo ngumprofeti wam okanye elaa phupha liphuma kum, ibingokwe Urim Thummim ababegweba ngayo. Khumbulani uSawule xana wawayo wathi wayengenakho ukuba nephupha, kwaye umprofeti uSamueli wayefile kwaye kungekho ndlela, wathi iUrim ayisayi kuthetha nokuthetha nam, akukho kwanto. USawule wema phambi kweUrim kwaye amazwi akhe yayizizithonga ezifileyo. Yabona, uThixo wamala nje, kwaye la Urim Thummim yayibubungqina bububingeleli buka-Aaron. Emva kokumka kuka-Aaron, uMoses inkcenkce yayijinga kwintsika. Ngoku ububingeleli buka-Aaron baphela xana uYesu wafayo, kwaye ngoku ukwahlula umthetho kubabalo sisenayo iUrim Thummim, kwaye uPaulus wayesebenzisa yona. Yabona, iUrim Thummim namhlanje lelingena kufa lanaphakade laphakade ilizwi. Yabona, lowo uya kususa nantoni na kule ncwadi okanye ongeze nantoni kuyo, andifuni nanto engaphandle kwayo, kodwa ndifuna konke enako. Elo libandla esilifunayo, kwaye zonke izinto kufuneka ziqondakaliswe ngelizwi. Eso sisizathu ndiye ndakhiqeka phakathi kwabantu bePentekoste kutshanje, ngokuba ukuthi andibanga nakho ukukuqonda apho ioli yehla khona ezandleni zakho okanye igazi ebusweni bakho yayingumqondiso wokuba ninomoya oyingcwele. Oko akukho ngokwesibhalo, kwaye andibanga nakho ukuyithabatha, ifanele ize isuka elizwini. Kwaye ngoku uPaulus wayelithanda nje ilizwi ke phambi kokuba wakhe wangqina lana makhulu amava awayenawo, wemka wehlela iyiphutha iminyaka emithathu. Yakholwa yayiminyaka emithathu, iminyaka emithathu ezantsi eyiphutha. Kwaye niyazi endikholelwa wakwenza, ndiyakholwa ukuba wathabatha iTestamente endala waze waphanda kwiTestamente endala waze wafumana ukuba okuya ngokwenene yayingumesiya woqobo. Kwafuneka abonakalise amava akhe ngeBhayibhile. Amen. Oh bethu, jongani kuye xana wayesejele. Niyaqaphela, kukho isithuba ebomini bukaPaulus xana wayesejele phaya okwexesha elide. Wabhala incwadi yamaEfeso, wabhala le leta yesiHebhere. Yabona, wayenexesha, uThixo wambeka ecaleni ngaphaya phaya ejele, kwaye wabhalela emabandleni ezi leta, enye kwibandla laseEfeso, wabhalela enye kwibandla lePentekoste enengxaki enintsi ngalo. Ibandla lamaPentekoste wayenengxaki enintsi ngalo kunaye nabani ongomo nangoku usenayo, kodwa wayenombulelo ngabo. Kuphela kwento awayenokubafundisa xa bengena, omnye wayenelwimi, omnye enendumiso, omnye enemizwa, omnye enemvakalelo. Wayengena kuthetha, athethe kubo ukhuseleko lwana phakade. Wayengena kuthetha kubo ummiselo lweqalwa ngaphambili. Wayengena kuthetha kubo babezintsana. Bonke kwafuneka beve into ngokuvakalelwa, okanye babone into, okanye babe neemvakalelo ezingaqhelekanga, kwaye okanye into ethile ebangqongileyo, ubungqini obuthile. Kodwa ndiyakholwa xana wathetha kumaefes wayenokuthetha kuuthixo wasimisela ngexa elingaphambili ukuba sibe ngoonyana neentombi, wasenza abantwana uYesu Kristu phambi kokusekwa kwehlabathi. Khangela kokuya bethu, bukela yena esiza ngaphaya kwincwadi yabaseroma, nanjalo njalo. Babekhulile, oh, bathetha ngeelwimi ngokuqinisekileyo, kwaye babenayo eminye imiqondiso kamoya oyingcwele phakathi kwabo, kodwa abazange benze zimfundiso namizwa nakunkcankcazela neemvakalelo ezingaqhelekanga. UPaulus wathi, niyayibaxa ngokuya xana benifanele niyafundisa, nisezintsana kwaye nisafanele ukufumana ubisi. Ngoko oko koko ebendisoloko ndizama ukumelana nalo mqhuba ukube kuko. Hayi igquba lentsana, masibe ngabakhulileyo sime endleleni. Oh bethu, ntsoke. Ke uPaulus wehlela phaya kuqa ukuya kubona ukuba amava akhe ayangqinelana neBhayibhile kaThixo. Oh, ayiyi kummangalisa namhlanje ukuba abantu benza kuphela okuya kwakhona ukuba senza amava ethu angqinelana neBhayibhile kaThixo. Ukuba awenzi njalo, ngoko amava ethu awalunganga, awadanyazi kwiUrim Tumim. Ukuba iyadanyaza phaya, amen, yazi uyifumene. Kodwa ukuba ayenzi ethile, andikhathali khangeleka njani ilungileyo, injani ukuba yenene ukukhangeleka iyelungileyo. Ukuba ezo zikhanyiso azizange zadanyaza kula Urim Tumim, yayingalunganga. Kwaye akukhathaliseki angakanani amava othe wanawo, kukangakanani ukuba yinene ukuba ngawo, kungakanani ukubonakala kakuhle kwawo, afunde kangakanani esinjani isixhobo sokuzuza imiphefumo. Ukuba awadanyazi elizwini awalunganga, injalo afanele abe semgcini nelizwi. Ngoko ndiyakholwa kukho umbindi wendlela. Indlela ngoko ngamaxesha amaninzi ndandiqhele ukuya kwibandla lamaNazarini, inkosi ibasikelele abo bantu, awohlobo lakudala angcwalisiweyo amawisini. Yiloo nto bayiyo ibandla likaThixo iNazarini Pilgrim Holiness, kunye namaninzi waloo mabandla amadala obungcwele. Kwaye ayeqhele ukucula ingoma, ihamba kwendala enkulu ephakamileyo indlela. Ndicela naphi na apho ndiya khona, ndikhetha ukuba ngowexesha lakudala umKristu Nkosi, unayo nayiphi into endiyaziyo. Balungile, bayamangalisa, kwaye babeqhele ukuthetha malunga nendlela ephakamileyo yobungcwele. Ngoku ukuba nifunda ngaphaya kokuya, bakufumana okuya ku-Isaya isahluko samashumi amathathu anesihlanu. Ngoku ukuba niyaqaphela, wathi uya kubakho indlela ephakamileyo kunye nendlela. Ngoku ukunye sisidibanisi, yabona. Indlela ephakamileyo yayingeyondlela ephakamileyo yobungcwele, iya kuba indlela ephakamileyo kunye nendlela, kwaye iya kubizwa indlela yobungcwele. Hayi indlela ephakamileyo yobungcwele, indlela yobungcwele. Kwaye indlela yendlela ngumbindi wendlela, yakhiwa ngokufana noku ukuze amanzi ahlambele inkunkuma kumacala omabini, ukugcina indlela icocekile. Anikwenzi unodaka lumi endleleni yakho lonke ixesha ukuba ayakhiwanga kakuhle. Indlela ngumbindi wendlela. Ngoku kweli cala xana abantu beguquka, iingqondo zabo ziba kuKristu, kwaye ukuba nje baba ngabafundileyo kancinci kwaye bangahlali phantsi komthandazo, baya kuba ngababanda ngenene, baze babe lukhuni kwaye bome abangenamdla. Kuze emva koko ukuba nje babaphakuphaku kancinci, ukuba akuqapheli, baya kungalawuleki kwaye babe ntlongontlongo kweli cala, yabona, bangene kwimizwa nayo yonke into. Ngoku kodwa ibandla lenene yivangeli ebhadle ngenene kanye embindini wendlela, ayibandi kwaye ingomanga, ingesiso nesibaxa. iyelunge ngenene endala efudumeleyo ivangeli oluvakala entliziyweni uthando lukaThixo isehla kanye ngombindi wendlela ibiza macala omabini njalo loo nto ngoko oko koko kwaye niza kulifumana njani elabandla kanye okuphuma elizwini i-Urim Thummim ngoku upawulos wafuna ukuzisa eli bandla kanye embindini wendlela ke wahamba waya kufundisisa iminyaka emithathu kwizibhalo awayezazi ngoku ke upawulos wabhala indawo enkulu yale testamente intsha uthixo wamenza wenza oko ngokuba usiza isigaba seentlanga umateyu marko luka noyohane iivangeli ezine babe ngamayuda kodwa upawulos wabhala ezona zininzi iileta ngoku qaphelani ngoku siza kuqalisa ukufumana le mvelaphi ngoku apho akhoyo eyibhala esejele kwaye wayenawo onke la mava kodwa kuqala la mava aqinisekiswa kuqala kwaye lena yileta esisitixo sakhe kulo lena yileta yakhe esisitixo abaseroma nabase-efes nanjalo njalo banendawo yabo kodwa lena yileta esisitixo ngoku sonke isahluko sokuqala ukuphakamisela phezulu uYesu nokumahlula yena ekubeni ngumprofeti lowo mcholo wonke ngoku yakuzama ukungena kuwo kanye ngokukhawuleza njengokuba ndinako kuze singahlali ixesha lide umcholo wonke kuku ukwahlula esitsha isahlu sitsha sahluko sokuqala kuku ukwahlula uYesu nakuphi umprofeti kanye nakuphi umthetho okanye njalo njalo nokubonisa ngubani uYesu ngoku khangela uThixo siyaqalisa igama lokuqala uThixo uThixo yena kumaxesha akudala kudala kuthetha umandulo ixesha langasemva kumaxesha akudala nangeendlela ezininzi wathetha kwixesha elidlulileyo koobawo ngabaprofeti ngoku yabona uThixo kumaxesha akudala mandulo wathetha koobawo ngabaprofeti leyo yindlela ekwafuneka anikeze umyalezo wakhe ngabaprofeti bakhe uThixo ubeya kuthumela abaprofeti bakhe njengoeliya yeremiya isaya kwaye ukuba niyaqwalasela zange kuyo yonke indalo yehlabathi lakhe ibandla lavelisa umprofeti phengulula kwitestamente endala kwitestamente entsha okanye kulo mhla kumhla wokugqibela ndiboniseni nawuphi umprofeti wakhe wavuswa ephuma bandleni kumhla wokugqibela ndibonise abe mnye owakhe wavela ngaphandle kwaye ndiboniseni ixesha elinye awakhe umprofeti isicaka senene sikaThixo engazange inkqubo yobucawa behlabathi imgwebe cinga njengayo uYeremiya Isaya bonke ukwehla ngetestamente endala bayigweba uYesu wathi nihombisa amangcwaba abaprofeti niwenze abe mhlophe kwaye nini enibafake phaya injalo loo nto ibandla liqhubela phambili loo nto khangela kungcwele uPatrick nina bantu bamakatolika niyambanga akasinguye umkatolika kunokuba ndinguye injalo loo nto kodwa niyambanga khangela kungcwele uFrancis waseAssisi niyambanga akasinguye umkatolika kunokuba ndinguye khangela kuJohn waseArc namtshisela esibondeni njengegqwirha ukuba wabona imibono kwaye engowomoya namtshisela esibondeni kwaye laa mfazi ekhalela inceba kwaye bamtshisela esibondeni malunga nekhulu leminyaka kamva bafumanisa ukuba wayengumprofetikazi wayesisicaka sikaThixo ou gakade nenza isohlwayo esikhulu nomba imizimba yabapristi nayilahle emlanjeni nihombisa amangcwaba abaprofeti nize nibafake phaya kunjalo ayizange inkqubo yobucawa ivelise indoda kaThixo zange yayenza ayiyenzanga namhlanje kwaye ingasokuze iyenze inkolo eyenziwe umbutho ayizange ibe ngumxholo kaThixo elona lidala ibandla elingumbutho ehlabathini libandla ikatolika uLuther wesibini emva koko kuze uZwingli emva koZwingli kuza uCalvin uCalvin kuyo itshetshi anglo-saxon ukunyuka emva koko ibandla ichechi kwaye ukumkani uHenry wesibhozo xana waqhankqalazayo nanjalo njalo nangokwehlela kubumethodist buka Wesley amaNazarene iPilgrim Holiness nokuqhubeka ukwehlela kulokugqibela iPentecost bonke bazenze umbutho kwaye iBhayibhile ngokuphandle ifundisa ukuba ibandla iKatolika lingumfazi odume kakubi kwaye amabandla amaProtestanti nemibutho yabo ziintombi zayo isityhilelo ishumi elinesixhenxe loo nto yiyo ngqo ke wona hayi abantu ngoku kukhona abalungileyo kuwo onke amabandla abangcwele abantu abasindisiweyo kodwa uThixo akabizi abantu bakhe ngombutho ubabiza ngamnye ngamnye uThixo uqubisana ngamnye ngamnye nokuba ungumwesile baptist protestant okanye katolika okanye uyintoni uThixo phambi kokusekwa kwehlabathi wakwazi wakumisela ngexa elingaphambili kubomi obungunaphakade okanye wawumiselwe ngexa elingaphambili kulahleko lwanaphakade hayi wayengafuni ukuba utshabalale ubuya kutshabalala kodwa yena ekubeni engongenasiphelo kwafuneka azi isiphelo sukela ekuqalekeni okanye akangothixo ke uYesu akazange eze emhlabeni nje ukuzokuthi ke ndiyakubona ukuba umntu othile uya kuba nenceba ukuba ndiyenza ndize ndiyise ngendlela enzima mhlawumbi bayakucinga ke iyakucenga iintliziyo zabo kwaye bayaku uThixo akaqhubi mcimbi wakhe ngolo hlobo uYesu wazela injongo enye engqalileyo oko ukusindisa abo uThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi waziyo bayakusindiswa watsho njalo injalo loo nto ke ni asinguye othandayo okanye obalekayo uThixo obonakalisa inceba Paulus watsho oko indoda enye apho wathi eso sisizathu uThixo ebenokuthi ngaphambi koEsawu okanye uYakobe wazalwa wathi ndamthanda omnye ndamthiya omnye ngaphambi kokuzalwa nayiphi inkwenkwe uThixo wayazi ukuba uEsawu wayengunomaqhingana kwaye yena wayazi ukuba uYakobe wayebuthanda ubuzibulo bakhe ke wayazi kwangaphambi kokubunjwa kwehlabathi malunga nayo ngoku siza kufumanisa emzuzwini yayingubani lowo wayaziyo esi sahluko sinayo uThixo kumaxesha akudala nangeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabaprofeti uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi ngonyana wakhe wenze ntoni uthethe kuthi kule mihla yokugqibela ngonyana wakhe ngoko buya kucinga njani ngoko okokuba ibiya kuba yintoni umprofeti ngaba besiya kuba nomprofeti ngoko walo mhla ngokuqinisekileyo abeya kuthetha ngathi ngokuqinisekileyo kodwa lowo abaprofeti bemihla yakudala babe ngumoya kaYesu Kristu ngoko masenze oko kucace kuba ndicingi iyangenisisa kakuhle ngoko oku kunjengesikolo secawe ke sifuna ukwenza oku kucace yabona qaphela masithabathe umoya kaThixo owawukuMoses ngokugqibeleleyo sisibonakaliso santlandlolo sikaYesu Kristu zonke izimilo zetestamente endala zabonakalisa kwantlandlolo umnqamlezo uMoses wazalwa engumntwana ofanelekileyo wafihlwa emikhanzini wasuswa ebazalini bakhe nanjalo njalo kwaye wayengukumkani okanye inkokheli umniki mthetho umthetheleli umbingeleli yonke into awayeyiyo yayibonakalisa kwantlandlolo uKristu jonga kuYosefu ethandwa nguyise ethiywe ngabantakwabo kwaye wathengiswa phantsi amashumi amathathu esilivere waphoswa emadini wakhangeleka ngathi ufile wakhutshwa ekutshutshisweni kwakhe umngcali wasindiswa umxheli walahleka amasela amabini emnqamlezweni kwaye ngoko xana waphumayo wenyukela ngaphandle kwala madi waze wahlala ngasekunene kukafaro eyona ndawo inkulu yorhwebo isizwe esalongamele lonke ihlabathi kwaye kungekho mntu onokuza kufaro ngaphandle aze ngoYosefu uYesu ehleli ngasekunene kukaThixo kwaye akukho mntu unokuza kuThixo ngaphandle kukawuza ngoKristu kwaye Kana uYosefu washiya esasihlalo sobukhosi waze waqalisa ukuphuma, amadoda ayahamba phambi kwakhe kwaza kwaye vuthela amaxilongo, vakalisa amaxilongo esithi, kuqani ngedolo, uYosefu yeza. Waye xana uYesu esiza, ixilongo liyakuvakala kwaye onke amadolo ayakuguqa, ngalo lonke ulwimi liyakuvuma. Ewe mhlekazi, nanku ya yena. Kwaye xana uYosefu wafayo, washiya isikhumbuzo kubo abalindele ukukhululwa. Ndibeka isandla sam kwibhokisi endala apho kungekudala yayenziwe ngelothe, kwaye umzimba wakhe wawufanele uhlale amathambo akhe. Wathi, ningandingcwabeli apha, ngokuba ngenye imini uThixo uza kunindwendwela. Wayengumprofeti, uThixo uza kunindwendwela. Waze wathi, xana ninyuka nisiya kwilizwe lesithembiso, thabathani amathambo am. Wonke omdala umHebhere enomqolo obethiweyo negazi wayenokujonga ngaphaya kulaa bhokisi athi, ngenye imini siya kuphuma. UYesu washiya isikhumbuzo, ingcwaba elingenanto. Ngenye imini xana sisiya ngaphaya engcwabeni kwaye abathandekayo bethu size sive amadala amancinci amagada xana besithi, uthuthu eluthuthwini, nothuli eluthulini, nomhlaba emhlabeni. Kodwa mzalwane, sijonga ngaphaya kolwandle kwingcwaba elingenanto. Ngenye imini siya kuphuma, siya ekhaya, uyeza. Yonke into yayizekeliswa. Khangela kuDavide, eliwe ngabantu bakokwabo, esuswe esihlalweni sobukhosi ngabantu bakokwabo, ekubeni engukumkani waseYerusalema. Wakhutshelwa ngaphandle eYerusalem ngabantu bakokwabo, kwaye njengoko esimka inyuka intaba yeminqumo, wajonga ngasemva walile, wayeliwe. Amakhulu asibhozo eminyaka kusuka ngoko, unyana kaDavide, ukumkani waseYerusalem, wahlala endulini walile, kuba wayeliwe. Lowo yayingumoya kaKristu kuDavide, konke kuxela kwantlandlolo umnqamlezo. Bona abaprofeti emva phaya bathetha egameni lakhe, baphila egameni lakhe, benza egameni lakhe ngokuqinisekileyo. UThixo kumaxesha akudala nangeendlela ezininzi wathetha kobawo ngabaprofeti, kodwa kulo mhla wokugqibela uthethe ngonyana wakhe. Ke abaprofeti kunye nabantu abanomoya ngalo mhla kuphela sisibonakaliso sikaKristu phaya ngomthetho bema bakhangela ngapha bayema bejonga ngasemva ngenye indlela ngobabalo. Oko kumaHebhere 11 isahluko sokugqibela, ndandisoloko ndimangala. Isahluko sokugqibela, indawo yokugqibela isahluko se-11 samaHebhere xana ethetha ngoAbraham. Isahluko sokholo olukhulu, kwaye ekugqibeleni wathi, babhadula ngeemfele zegusha neemfele zebhokwe, kwaye benziwa balambatha basarhwa kubini, babhadula kungekho ndawo yakuya, bethiyiwe kwaye becekisiwe kwaye bethutshiswa, bona eli hlabathi lalingabafanelanga abantu abanjalo. Emva koko uPawulos wema wathi, kodwa ngaphandle kwethu abagqibelelanga, kuba bakhangela kuphela emnqamlezweni, kwaye sikhangela ngomnqamlezo. Sinomoya kaKristu emveni kokuba ube yinyama yomntu wahlala phakathi kwethu. Siza apha ngomoya oyingcwele, nto leyo ilicebo elingcono kakhulu. Kwaye ngamanye amaxesha ndiyamangala oko ubuKristu bulindele yona namhlanje. Umshumayeli esiya edolophini kufanele abe okanye elithile elitsha ibandla, okanye ethile entsha inguqulelo, azibize umprofeti anyukele phaya athi, kulungile ukuba baya kundinika imali engako, ukuba ndingaba nemoto engcono, ukuba baya ukuba umvuzo wam uya kwenyuka qho ngeenyanga ezintandathu. Kufanele sibe nokungcono, kufanele sibe nezindlu ezingcono, kufanele sibe neempahla ezingcono. Yintoni esiya kuyenza xana simile ebukhoneni babo bantu babhadulayo ngeemfele zebhokhwe neemfele zegusha, kungekho ndawo yakubeka iintloko zabo bebhadula kwintlango, kwaye umntu othile angahlekisa ngathi, kwaye sesilungele ukuyeka ebandleni size singabuyeli kwakhona? Yintoni ubuKristu obuyifunayo namhlanje? Kufanele sibe neentloni ngeziqu zethu. Oh Thixo, yiba nenceba kuthi. Ngalaa mhla wathetha ngabaprofeti, kodwa ngalo mhla ngonyana wakhe, elo ngeli lizwi lomprofeti phaya, eli lilizwi lonyana namhlanje. Oh, malisikelelwe igama leNkosi. Ngamanye amazwi, ukuba ukhangela kwisithunzi icala langasemva ungenza impazamo, kodwa oku kuvelisiwe umfanekiso uyacaca lowo yayingumprofeti oku kungonyana wakhe oku ya kwakungokwecala langasemva oku licala langaphambili amen niyayibona akukho thuba lakuphulukana naye into eyiyo lo mhla ngonyana wakhe oh imangalisa kanjani lowo wamanyulayo abe indlalifa oh bethu indlalifa yento zonke yayiyintoni yayilulwanyulo oh phulaphulani wenyulo uKristu indlalifa yento zonke oh umtyholi wakwazi oko ukusukela emiyezweni wase-Eden niyabona xana umtyholi weva elalizwi phaya ngalamini emgwebeni wabo bantu wathi ukubani suka eluthulini niyakubuyela eluthulini kwaye imbewu yomfazi iyakutyumza intloko yenyoka imbewu yesithembiso usathana wasoloko eqaphele laa mbewu xana uAbheli wazalwa wathi nankuya leya imbewu waze wambulala uAbheli unyana wakhe uKhayini wabulala uAbheli kwaye kwamsinya wafaya uAbheli wathi ndiyifumene imbewu wayixhela wathi ndiyifumene kodwa ukufa kukaAbheli uzalo lukaSete yayiluvuko kwakhona qaphela indlela ebeza besihla ngayo laa mgca kaSete uyehla ethobekileyo indoda elilungisa ukwehla ngo-Enoko ukwehla ngonowa ukuya ekugqibeleni kwintshabalalo kanogumbe jonga kumgca kaKhayini baba ngabakrelekrele abantu abafundileyo iinzululwazi ayijongo na iBhayibhile akajongo na uYesu ukuthi abantwana belihlabathi balulumke kakhulu kunabantwana bobukumkani jonga kwicala likaKhayini nanamhlanje bakrelekrele bafundile bayakroka banenkolo kakhulu yabona banenkolo kakhulu kodwa iinzululwazi abakhe amadoda abalulekileyo thabatha amadoda abalulekileyo khangela kuThomas Edison amaninzi amadoda abalulekileyo khangela kuEinstein ubuchopho behlabathi ukutsho namhlanje ubuchopho behlabathi kodwa asizami kusebenzisa buchopho sivumela ingcinga eyaye kuKristu ibe kuthi kwaye sijonge kweli lizwi size sikubize oku ya kunjalo oogqirha bamayeza nangona sibakhahlela ngako konke esinako kodwa ubuninzi babo bayakrokra abakholwa jonga kwabakrelekrele nabahlakaniphileyo abantu namhlanje bakuyela cala ngaphaya icala likaKhayini kodwa jonga kwabathobekileyo nabanobulali naliyauvuko lwakho kwakhona ow malusikelelwe igama lenkosi nantsoke qwalasela wamenza indlalifa yento zonke kwangaye wenza ihlabathi kubani owenza ihlabathi uKristu uKristu wenza ihlabathi ewe mhlekazi masihambele phambilana elubengezelo lobuqhaqhawo lebozuko lwakhe nokubonakaliswa komfanekiso wobukhona bakhe ubengezelo lozuko lukabani uzuko lukaThixo ukubonakaliswa komfanekiso wobukhona bukabani bukaThixo oh ndiyakuthanda oku okanye ukubonakaliswa komfanekiso wesiqu sakhe nokuzithwala zonke izinto ngelizwi nantsoke ilizwi elithwele zonke izinto wathi uYesu kumateyi amashumi abini nesine amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa amazwi am akayi kugqitha uthwele zonke izinto inzululwazi izama ukulithoba ize ithi incwadi endala ibe iguqulelwe unebandla lekatolika yoburoma uBishop Shin wathi leyo iguqulelwe amatyeli amane okanye amahlanu kwaye akukho okungako kuyo ubungenakuphila ngayo ukuba bekufanele wenze kodwa uthwala izinto zonke ngelizwi lakhe amen yiloo nto endicingayo malunga nayo yayikholelwa iBhayibhile ilizwi lamandla akhe kukho amandla elizwini xana ngokunokwakhe wenza intlambululo ngezono zethu jonga apha wahlala phantsi ngasekunene ngobukhulu enyangweni Intoni uPaulus azama ukuyenza, uzama ukubonisa ukuba uThixo wazimisela zonke izinto kuKristu, kwaye uKristu wayekukubonakaliswa komfanekiso kaThixo. Yonke inxalenye yesahluko iqubisana nendlela awayengaphezulu ngayo kunengelosi engaphezulu kunawo onke amandla. Iingelosi zazimnqula. UPaulus wayezama ukumenza mkhulu. Ngoku ndifuna ukuzama ukuba ndifikelele kudana kunoko inxenye yayo ukwenza njemkhulu uKristu. Yintoni uPaulus ayitshoyo ngapha njengakwisahluko seshumelinane nako konke malunga nokuthetha malunga nehlabathi? Wathi, yeyiphi ingelosi awakhe wathi, wena ungunyana wam, ngayo le mini ndikuzele wena? Yabona, isiphelo sehlabathi liyakutshabalala. Ihlabathi liyakutshabalala, kodwa kwaye zonke izinto zehlabathi ziyakutshabalala. Uyakuzisonga njengengulo, ziyakubandala kwaye ziguquke zize zimke, kodwa wena uyakusala. Uyakusala ngonaphakade, wena ungunyana wam, ngayo le mini ndikuzele wena, kwaye akuyi kutshabalala. Hleli ngasekunene kobukhulu. Kuthetha ntoni ngasekunene? Hayi, uThixo unesandla sasekunene anokuthi umntu ahlale kuso. Ungasekunene uthetha amandla negunya. Unegunya layo yonke into ezulwini nasemhlabeni, kwaye onke amazulu nomhlaba enziwe nguye. Ngoku ngubani le ndedeba inkulu, lo mfo omkhulu? UKristu. Apha uThixo kuyisenyana nomoya oyingcwele, asibo bubuTrinity, kodwa asibo buTrinity babantu, bubuTrinity besikhundla soThixo omnye. Wayenguyise ekhokhela abantwana bakaIsrayeli, eso yayisisikhundla sakhe. UYehova ubawo omkhulu, kwaye wahlala emhlabeni ebizwa nyana, kwaye ngoku uhlala ebandleni lakhe ebizwa moya oyingcwele. Hayi oThixo wabathathu, uThixo omnye wezikhundla ezintathu, yisenyana nomoya oyingcwele. Abantu bazama ukumenza oThixo abathathu abohlukeneyo, uThixo uyise. Eso sisizathu amaYuda anisokuze, anisayi kuzisa oku kumYuda. Hayi, oku yaphaya akanako. Unomyalelo wokuba ndinguThixo omnye, mnye kuphela uThixo. EAfrika babhaptiza ngeendlela ezahlukeneyo ezintathu. Babhaptiza kube kanye kuyise, kube kanye kunyana, kube kanye kumoya oyingcwele. I-Apostolic Faith Mission babhaptiza amatyeli amathathu, ubuso ngaphambili ekufeni kwakhe. Oko bakubiza full gospel kulwandlekazi lasentshona okanye kulwandlekazi lasempuma. Babhaptiza amatyeli amathathu ngasemva, bathi yena ekungcwatyweni kwakhe, kwaye wathi xana wafayo yena wawela ngaphambili. Omnye wathi, yima, ufanele umngcwabe umntu ngomva wakhe, nje ubuchule obudala ubuncinci bezinto, xana bobabini bephosile, bobabini baphosile ngokwesibhalo. Lena yi-Urim Tumim iyayisombulula. Ngoku apha masikubone okuya ngokomfanekiso, sibone yintoni ukukhangeleka njengako ngobu busuku. Nantsi ke ukuba nifuna ukuyibona, kuko konke okumalunga namashumi amabini anesihlanu eminyaka ndingumlungiseleli ndikufundisisile okuya, kwaye ndasoloko ndimangele kwizipho zebandla. Yintoni ezo zipho? Isiprofeto, kuthetha ngelwimi, kutolikwa kwelwimi, sityhilelo esingcwele, njalo njalo. Okokuba zonke ziza ngoKristu. Ngoku khangelani, uKristu yintloko yento zonke, kwaye yena yintloko yebandla. Kwaye ingaba wakhe wayibona idayimani enkulu, idayimani enkulu ethwezwe kakuhle, enemithwezo ephume kuyo, ithwezwe ukuphuma kuyo, oko kwenza idayimani elungileyo? Yeyantoni la mithwezo? Idayimani yenene, indlela eza ngayo ikhandanisiwe, idayimani yenene xa ifunyenwe. Ndandisekhimbali, nina abaninzi benu abavileyo unokuchola idayimani esitratweni, injalo loo nto. UBilly Nam nomnu Bosworth, umongameli wemigodi yedayimani yaseKimberley, uthathe wayengumncedisi wam emhlanganweni phaya, kwaye basithatha basisa ngaphaya, kwaze nje phandle kwe bayazomba malunga malunga neenyawo ezingamakhulu alishumi elinesixhenxe phantsi komhlaba, zaphuma ilitye eliluhlaza elukhulu eluluhlaza njengelilitye liluhlaza enilufumanayo khona apha, kwaye abo bemi bababeka kumakhulu alishumi elinesixhenxe eenyawo emhlabeni ukuba bazombe ukugcina ixabiso liphezulu. ubusaya kuya emlanjeni phaya. Banawo gadiwe amakhulu emayini. Thabatha amabhaketi amabini azigaloni ezilishumi. Wathi bayichole izele yinhlabathi. Kwaye ukuba ungagodukanayo ubuya kuba ngusozigidi ophindaphindeneyo. Bekuya kubakho iidayimani ezininzi kuyo. Kodwa ufanele basebenze benze umgodi ugcina ixabiso linyukile kuzo. Ngoko idayimani xa ivela iyenkulu nje empuluswa engqukuva ukufana neceba leglasi. Kukho idayimani eluhlaza, idayimani emnyama, ilitye elinqabileyo nedayimani ecacileyo, dayimani emhlophe. Kodwa xana ivela ngoko xana isenziwa ize ibekelwe ukusetyenziswa kukho inxalenye yala dayimani ekufuneka iphulukane nayo, kwaye kufuneka iphulukane nemithwezo yayo. Unkqonkqe imithwezo emincinci ngokuba xa ifika ekujonganeni nokukhanya ngolaa hlobo yenza ubengezelo. Umthwezo koko okwenza ubengezelo indlela esikwe ngayo. Ukusikwa kwayo utsheza uze emva koko xana ikwenza yenza ubengezelo. Kwaye omnye iyakuba kukukhanya okuluhlaza, enye iyakuba kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye mhlawumbi elinye ukukhanya kwelitye elinqabileyo kunye nokukhanya okubomvu, kwaye ukukhanya okwahlukileyo kuphuma kuyo njengombala womnyama. Bakubiza umlilo kwidayimani. Ngoku nganye kwezi zikhanyiso zimele izipho, kodwa kuphela uKristu yidayimani, kwaye ngulowo owezayo wakhandaniswa, watyunyuzwa, wathwezwa ukuze abe nokuzibonakalisa yena emva njengokukhanya ehlabathini. Uyila dayimani enkulu. Ungafane ucinge phambi kokuba kubekho kwayihlabathi, phambi kokuba kwabakho ukukhanya, phambi kokuba kubekho inkwenkwezi, phambi kokuba kwakukho nantoni, kukho umthombo omkhulu ophumayo kamoya, kwaye kulo mthombo kwaphuma olona lunyulu uthando, kuba kwakungekho nto yokuba luphume kulaa nto, kuphela uthando. Ngoko thina esikubiza uthando namhlanje luthando lugqwethekileyo, kodwa njengoko sifumana ubunto okanye intwanana yolwathando kuthi luguqula yonke imbono yethu. Ngoko phaya kwaphuma omnye umfula ophuma kulo mthombo, idayimani, kwaye yayibizwa ubulungisa, ngokuqinisekileyo ubulungisa. Ngoku eso sisizathu kwafanela sibe nomthetho, eso sisizathu ekufanele umthetho ube nesigwebo. Ukuba isigwebo asilandeli mthetho, umthetho awenzi into ilungileyo. Kwaye xana isigwebo sanikezwa ngumthetho, nto leyo ezisa ukufa, kwaye akukho namnye owayenokusihlawula isohlwayo, kuphela nguThixo ngokwakhe. Wahlawula isohlwayo sokufa kwethu, waza wathabathela izono zethu kuye ukuze sibe bubulungisa bukaThixo ngaye. Ngoku xana ezi zinkulu izikhanyiso zaphumayo okanye imitha emikhulu kamoya uthando uxolo kuko konke okwakukhona, oku ya kwakungekho kuvabunzima, kwakungekho ngekho ntiyo nalunye ibingena kuphuma kulaa mthombo, lowo yayinguyehova, lowo yayinguyehova uThixo. Kwaye ngoku nje ngesifundiswa ngezenkolo beyibiza umzimba kamoya theophany wesuka phaya owawubizwa esibhalweni ulogos, ulogos owaphumayo kuThixo, kunzima ukuyichaza kodwa wona wawuyinkalenye kaThixo. Ngoku naku okwenzekayo, uxolo, ndindi ndingena nje koku, oku nje kundifaka kanye apho ndiyithandayo. Yabona ulogos kunye nalo mthombo omkhulu, lo mthombo omkhulu kamoya owawungena siqalo okanye ungena siphelo, lo moya mkhulu waqalisa ukubumbeka kwindalo, kwaye ulogos owaphuma kuwo yayingunyana kaThixo. Yayikukuphela kwesimo esibonakalayo owawunaso umoya, kwaye yayingumzimba kamoya theophany, nto leyo ithetha umzimba, kwaye umzimba wawunjengomntu uMoses wawubona xana wegqitha ngaseliweni kwaye wajonga kuwo wathi ukhangeleka njengomva wendoda. Lushobo olunye lomzimba esithi siwufumane xa nasisifa apha ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthi uchithwe sinomnye osele ulindile. Yayinguwo kwaye yayingumzimba kamoya owawungunyana kaThixo. Laa nyana, laa logos, waba yinyama ukuba sabekwa enyameni kwaye umzimba kamoya, ulogos, waba yinyama apha phakathi kwethu kwaye wawungeyiyo enye into kuphela indawo yokuhlala kuba laa mthombo wonke wahlala kuye. Oh, ingaba niyayibona, nankuyawona, yayinguwo owathi kwi, jonga apha, masityile ngoku kwamsinya kumaHebhere isahluko sesixhenxe nje okwethutya lobabalo, uThixo ekubeni ethandile. Masibone ikhangeleka njani apha. Abraham, lingakanani ixesha esinalo? Sineshumi lemizuzu, kulungile. Sibamba oku, emva koko siyayigqibezela kwelandelayo, kwelandelayo okanye icawe. Inkosi ithandile. Abraham wayebuya ekubulaleni ukumkani kuba lo Melkizedeki ukumkani weSalem. Bangaphe abaziyo kuphi ngubani yintoni eyayiyo iSalem? Yerusalem. Kumkani weSalem, nkosana yosenyangweni uThixo, owahlangana noAbraham ebuya ekubulaleni ookumkani, waze wamsikelela. Kulaphulani, kuye ngokunjalo uAbraham wanikeza ngesishumi sako konke. Ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo kukumkani wobulungisa, kamva abe nangukumkani weSalem. Oko kukuthi kukumkani woxolo, engena yise, engena nina, engena mlibo wakuzalwa, engena siqalo samihla, nasiphelo sabomi. Ukumkani wehla esuka eSalem wahlangabeza uAbraham ebuya ekubulaleni ookumkani, kwaye lo kumkani wayengena yise, engena nina, engena siqalo samihla okanye isiphelo sabomi. Ngubani owadibana naye uAbraham? Ngoku cinga, wayengena yise, wayengena nina, wayengazange waba naxesha awaqala ngalo kwaye engazange abe naxesha apho aya kuphela khona. Ke laa kumkani mnye weSalem ufanele ukuba abe uyaphila namhlanje. Amen. Uyayibona? Yayingulaa mzimba welizwi owawungulaa nyana kaThixo. Yintoni iSalem? Laa Yerusalem engaphezulu awathi uAbraham ekubeni esikelelwe wayeyikhangela fumana, ezama ukufumana isixeko omakhi nomenzi waso inguThixo. Wabhadula ngeemfele zeegusha neemfele zebhokwe ndaweni yonke, eswele ebhadula, kwaye wayefuna isixeko omakhi nomenzi waso inguThixo, kwaye wahlangana nokumkani waleSalem esehla, waze wamhlawula yena isishumi sawo onke amaxhoba. Amen. Nguye lowo. Oh, mzalwana uGraham, yayinguye, yayinguye. Uabraham wambona kwakhona. Enye imini wayehleli ententeni, wakhangela kusiza phaya, kwaye wabona amadoda amathathu esiza. Niyazi, ukhonje into ethile malunga nomKristu yokokuba uyawazi umoya xa ewubona wona, xana wa uyawazi nje wona. Kukho nje into ethile engokomoya malunga naye. Izinto zokomoya zicalulwa ngokomoya. Niyazi, ehe, unakho nje ukuyixela ukuba ngenene uzelwe. Ezam izimvu ziyalazi izwi lam. Kwaye wayazi nje kwakukho into ethile. Wagidima waphuma wathi, ngena Nkosi yam, hlala phantsi, yima kancikana, uyakufumana iqhekeza lesonka ndilibeke esandleni sakho, uyakuhlamba iinyawo zakho, ndiphumze wena, emva koko uhambe uhambo lwakho, kuba wena uze kutyelela mna phezulu kumhlaba ongumqwebetu ukuthabatha indlela enzima, indlela kunye nabenkosi abacikisekiweyo abambalwa, ngeli xa ulothe ephila ebutyebini, umtshana ezantsi phaya, kodwa wayephila esonweni. yilonto obutyebo obuninzi bokuvelisayo sisona ke uAbraham wabizisa ngeli xa wafumana amanzi amancinci wahlamba iinyawo zabo wagidima waphuma waya etholeni waze wafumana ithole elityetyisiweyo emhlambini walixhela walinikezela kwisicaka ukuba sililungise waze wathi Sara xova umgubo wakho niyazi yintoni ukuxova uku ekuthetha kona niyazi umama wayeqhele ukuba nendala uhlobo olufana neverhe wayenayo kumphanda womgubo ngaba nakhe nambona omnye wabo enesihluzo kwaye uneverhe liphakathi phaya urhugula umgubo uyazi uze ube nzima ngolwa hlobo uwurhugulisise ngolwa hlobo imbonile umama eyenza amatyeli amaninzi iverhe enento encinci esisangqa enecingo elisicaba kuyo ubeya kuphosela laa mgubo phezulu aze awuhluze ngolwa hlobo niyazi awumpampathela emva naphambili ngolwa hlobo emva koko athathe iverhe awurhugule ngolwa hlobo ukuwenza wonke ulale kwaye oko kuxa kufuneka sihle siyokwenza umgubo wethu usilwe kwilitye elidala lokusila nezikhokho ezidala ezinkulu niyazi zinzima zenza isonga sombona senene ubungasarha iziqobo imini yonke ngaso ke emva koko wathi xova umgubo ngokukhawuleza uze wenze amaqebengwana kanye apha eziko ngokukhawuleza baze basenga inkomo bafumana ubisi baze bafumana baliqhuqa bafumana ibhotolo baze emva koko baya kuxhela ithole bafumana inyama baze bayiqhotsa inyama bathatha ubisi lwebhotolo isonga sombona baze bafumana ibhotolo yokuyiqaba kumaqebengwana oko ulunge kakhulu baze bayiqaba yonke phaya waze wayithabatha wayibeka phantsi kula madoda amathathu kwaye ngeli xa esihla wona aqhubeka ekhangela ngaseSodoma waze emva kwethuba aphakama aqalisa ukuhamba yaze yathi Abraham yathi akuyikuyifihla kum andinakuyifihla kuwe into endiza kuyenza ndiyehlela phaya izono zaseSodom zifikile ezindlebeni zam yayingubani laa ndoda uthule kwiimpahla zayo zonke kwaye ihleli phaya isitya inyama yethole kwaye isela nobisi lwenkomo kwaye isitya neqebengwana lesonga sombona nebhotolo ngubani lo mfo ungaqhelekanga amabini okanye amathathu awo ehleli phaya uthule kuzo zonke iimpahla zakhe ehe sisuka kwilizwe elikude ehe ude kakhulu kwaye ke yathi ke yayingobani yathi andinakufihla kuAbraham ekubeni eyindlalifa yomhlaba amen lityhila iimfihlelo zam ngamanye amagama kwabo baziindlalifa zomhlaba kulapho ibandla kufanele libe khona namhlanje injalo loo nto fumana iimfihlelo zikathixo yazi indlela yokulawula isiqu sakho nokwenza nento yokwenza nendlela yokuhamba nendlela yokuphila siyindlalifa yomhlaba njalo uyityhila kuwe kuba akasayi kufihla nto yiloo nto siqaphele ezi zinto zisenzeka ihlabathi lithi aha eliyaligquba lobaxo mabayitsho indlalifa yomhlaba iyazazi ezi zinto kuba baya kubizwa abantwana bakathixo banoyolo abanobulali kuba baya kuwudla ilifa umhlaba wenza iimfihlelo zakhe zaziwe kubo uyazityhila kubo ababonise amabakwenze nendlela yokuphila ukushiya izinto zehlabathi uhambe ngokobuthixo uphila ngokobuthixo kweli hlabathi langoku uhamba kunye naye yeka ihlabathi litsho oko lifuna ukukutsho ke wathi andinakuyifihla le mfihlelo kuAbraham ngokuba ekubeni eyindlalifa yomhlaba kodwa wathi ndiyehlela ezantsi ukuya kutshabalalisa iSodoma ndiyehlela yintoni oza kuyenza mnumzana uvela phi wena yintoni konke oku kumalunga nako kwafumaniseka wathi kwaye enye into Abraham uye walindela esi sithembiso ndikunika sona 25 eminyaka ugqibile ukufumana iimpahla zemithungo yosana iizipeliti nayo yonke into ukwenzela usana 20 eminyaka egqithileyo usalindele kum ngoku ndiza kukutyelela nje malunga nexesha lobomi ngokwalo ixesha lobomi kwinyanga ezayo ndiza kuba nawe kwaye uSara emva ententeni kwaye le ndoda inomhlana wayo ujikelwe ententeni ithetha noAbraham ngolu hlobo kwaye uSara waya yathi yintoni eyenza uSara ahleke hohoho anjani malunga nokuya yayilufundo lwenqondo ngenene yayingelulo yintoni eyamenza uSara ahleke wathi uSara hayi andikhange ndihleke yathi oh ewe wenzile wayesoyika, wayencancazela. Yayingubani lowa onokwazi awayekwenza emva ententeni? Lowo usemnye uThixo okunye nathi namhlanje, okwamnye yena. Wazi konke malunga naye. Yabona, uyayityhila nje ngoko unesidingo. Yabona, uhleka malunga nantoni? Yabona, umhlana wakhe ujikelwe kuyo. IBhayibhile yachaza oko ukuba umhlana wakhe wawujikelwe ententeni, kodwa wayeyazi oko yena emva phaya esenza oku. Niyabona ke wathi, iza kukutyelela. Kubani lo mfo ungaqhelekanga? Niyazi okwenzekayo, wahamba waphuma kanye phandle phaya wanyamalala. Kwaye iBhayibhile yatsho ukuba lowo yayinguThixo uSomandla, uYehova, laa mthombo omkhulu, laa mzimba welizwi, laa Logos. Omnye umshumayeli wathi kum ngelinye ixesha eligqithayo, wathi, kalwani uBrenham, eneneni, ubungayikucinga lowa yayinguThixo, ubuyakwenza njalo? Ndathi, iBhayibhile yathi yayinguThixo uElohim, nto leyo wayenguThixo uSomandla, uEl Shaddai, injalo loo nto, umniki mandla, umanelisi. Amen. Oh, ndiziva ndinenkolo, ndicinge, nantsi apha, unguye. Ngoku ndiza kubonisa ungubani yena apha. Emva koko niyakubona ungubani unyana. Lowo yayinguYesu, ngaphambi kokuba abe negama lobuntu uYesu. Wema phaya emthonjeni ngalaa mini, kwaye bonke babesela, niyazi, kwaye benamanzi kwakusentlango kunye nezinto ezinjeya. Wathi, babesidla imana nezinto. Bathi, oba obethu badla imana entlango iminyaka yamashumi amane. Wathi, kwaye bona bonke ngamnye bafile. Wathi, isisonga sobomi sisuka kuThixo siphuma ezulwini. Lo uthi asidle esi isonga akasayikufa. Wathi, ke oba obethu basela kumoya, kwiliwa likamoya elalisentlango elalibalandela. Wathi, ndililo elaliwa uzuku. UYohane ongcwele, sahluko sesithandathu. Kutheni? Bathi, intoni? Ewe, kunjalo. Kutheni? Wathi, wena akukabi nawo namashumi amahlanu eminyaka ubudala. Wakati umsebenzi wakhe wamenza yena akhangeleke budalana, kodwa wayenamashumi amathathu kuphela. Wathi, uyindoda engekho nangaphezulu kwamashumi amahlanu eminyaka ubudala, kwaye uthi wambona uAbraham obefile iminyaka engamakhulu asibhozo okanye asithoba. Siyazi ngoku ukuba wena ulidemoni. Wathi, phambi kokuba uAbraham abekho, ndinguye. Nankuya yena, yayingubani undinguye? Igama elingenasiphelo kuzo zonke izizukulwane. Lowo yayilaa ntsika yomlilo kwityholo elivuthayo. Ndinguye, ndinguye. Nankuya yena ephaya, laa mzimba welizwi owenzayo apha, obizwa unyana kaThixo, undinguye, uYehova. Wathi uThomas, Nkosi, sibonise ubawo. Oko kosanelisa. Wathi, ndibe ndinani ixesha elide akundazi namna? Wathi, xana undibona, ubona ubawo. Utheni usithi sibonise wena ubawo? Mna nobawo sibanye, ubawo wam uhlala kum. Ndingumnquba nje obizwa unyana. Ubawo uhlala kum, asindim owenza imisebenzi. Ubawo wam uhlala kum, wenza imisebenzi, hayi mna. Koko emile emva phaya kwakhona uMoses wambonayo umhlana wakhe, wathi ukhangeleka njengomva wendoda, uLogos owaphuma kuThixo. Emva koko kwenzeka ntoni? Lona yayinguThixo, kwaye isizathu awasuka kuLogos waba yinyama yintoni? Kanjani kwenzeka ntoni kokuya imizuzu emihlanu phambi koko waye enguLogos? Kodwa wenza ntoni yena? Wafikelela njengaphaya. Ngoku imizimba yethu yenziwe ngamalungu alishumi elinesithandathu ohlukeneyo omhlaba. Siyakwazi oko, yenziwe ngepotash kunye ne-calcium encinci kunye ne-petroleum nesikhanyiso sendalo nee-atoms nanjalo njalo. Konke kudityanisiwe kwaza kwenza lo mzimba kuphuma eluthulini lomhlaba. Utya ukutya njengoko usitya ukutya oko kujikela kusuka eluthulini kwaye nje wona uyaqhubeka. Inyama yakho ngokuphathelene nenyama yakho ayahlukanga kwihashe okanye kwinkomo okanye nantoni engenye, iseyinyama nje. Kwaye nkwenkwe uzukisa inyama, kodwa laa moya unomphefumlo phakathi phaya, mzalwane wam. Injalo loo nto, kodwa inyama yakho uthuli nje lomhlaba njengesilwanyana. Inyama yakho ayikho ngaphezulu kunesilwanyana, kwaye ukuba ukhanuka okwenyama kunye nezinto ozibonayo, ukhanuka abafazi, ukhanuka zonke ezi zinto zahlukeneyo, isesisilwanyana. Injalo loo nto, akufanele ukwenze oko. umoya kaThixo uya kukukhokelela uze ukubeke kwindawo ephakamileyo kunakuya njalo ngqolono. Ngoko kwaye apha lo mkhulu umzimba welizwi umile phaya intoni la Yehova mkhulu uThixo uyayazi into awayitshoyo. Wafikelela njengaphaya wafumana isandla esigcweleyo se-atoms, wafumana ukukhanya okuncinci waze wakugalela ngolu hlobo waya umzimba waze nje wangena ngaphakathi kuwo. Helele apha wathi, "Yiza apha Gabriel, esi yasikhulu isiphatha zithunywa." Waya ngena kokuya, "Yiza apha Mikhayeli, ingelosi kwicala lakhe langasekunene." Ukwenzela wena ngena kokuya, "UThixo neengelosi ezimbini behlela apha bekwinyama yomntu, baze basela ubisi oluphuma enkomeni, badla ibhotole ephuma ebisini, kwaye badla nesonka sombona, baze batya inyama ekuthona. Iingelosi ezimbini noThixo." IBhayibhile yatsho njalo. Lowo nguMelkisedeki awahlangana naye uAbraham esuka ekubulaleni ookumkani. Lowo ngunyana kaThixo. Qhubeka apha kumaHebhere esixhenxe athi, "Kodwa wenziwa uluhlu ngokufana nonyana kaThixo, nankuya yena phaya wenza zonke izinto ngaye, kwaye waphuma kanye phaya waze nje waguqulela olwathuli kanye emva eluthulwini kwakhona, wangena kanye ekubuyeleni emva kuzuko, kwaye iingelosi kwamsinya zimhlangule uLothe nonkosikazi Lothe, waze waqhubeka ukujonga ngasemva wathi wabaxhelela ukuba bangayenzi kwakhona, kwaye bangena babuyela emva kwaye ebukhoneni bukaThixo. Ngoko elinjani ukuba likhulu ithemba esinalo kolu lukhulu ukholo esilukhonzayo ngobusuku? UThixo ophilayo, uYehova, intsika yomlilo, ikunye nathi, izibonisa emandleni nokwenza, kwaye izenza nkulu. Mabathabathe umfanekiso wakhe, uYehova okwamnye, unyana kaThixo wesuka kuThixo wabuyela emva kuThixo, kwaye uhleli ebandleni lakhe ngonaphakade. Nanku ya yena, unamagama ethu encwadini yakhe kunye nesibhambathiso asifungele ngokwakhe, ukuba akukho umbi mkhulu anokufunga ngaye sokuba uya kusivusa ngomhla wokugqibela. Lowo udla inyama yam asele negazi lam unobomi obungunaphakade, kwaye ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela. Lowo uzayo kum andiyi kumlahlela ngaphandle. Lowo livayo ilizwi lam akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade, kwaye akasayi kuza emgwebeni kodwa udlulile kufeni wangena ebomini. Lowa ukwamnye angafikelela nje aze athathe isandla esizeleyo secalcium nepotash aye kwaye nantsi yakwakhona, kwaye igama lam likwincwadi yakhe. Hoho, 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 yintoni endiyikhathaleleyo agoba kangakanani amagxa am kuba mdala kangakanani? Ngokuqinisekileyo hayi, akukho nantwana yokukhathazeka. Ngabantu Mike, ngenye yezintsuku mayisikelelwe intliziyo yakho mzalwana, xana elaa xilongo likhulu liyakuza esasandi, kwaye la iYosefu uya kuvela. Haleluya! Uya kuthi, "Bantwana, siya kuba phaya senziwe ngokufana naye, sibatha ngonaphakade, ubudala bugqithile, ukugula, ingxaki, iintsizi zinyamalele, uzuko lube kophilayo uThixo." Lowo ngulowo wathetha ngaye namhlanje, unyana wakhe umaxesha akudala neendlela ezininzi wathetha ngomprofeti, kodwa kulo mhla wokugqibela ngonyana wakhe uKristu Yesu. Uthetha kuyo yonke intliziyo yomntu athe wambiza, ukuba ukhe uve ngokuvakalelwa izwi lakhe okanye umvile enkqonkqoza entliziyweni yakho, nceda sukuligxotha. Masithandazeni. Bawo wasezulwini, ngobo busuku njengoko sivuya kakhulu ukwazi ekuvulweni kwale leta yesiHebhere indlela uPawulos waya kanye emva kwiivangeli ebengayi nje kuyithabatha phezu kondiva okanye phezu kwamava, wayefuna thina sazi yayiyintoni inyaniso, kwaye wabuyela kanye emva kwiivangeli waze wa emva kwitestamente endala, ivangeli eyashunyayelwa kubo, kwaye wabona ngetestamente endala phaya zonke izithunzi nemizekelo. Yiloo nto sinale ncwadi inkulu yamaHebhere ngobusuku, kwaye siyayibona Nkosi, kwaye siyayithanda, kwaye ngazo izigaba ibe itshisiwe, ibe isasaziwe, izanyiwe ukuba itshatyalaliswe, kodwa iwangazelise njengohlobo olunye, kuba wena wathi, "Amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa amazwi am awayi kugqitha." Emva koko umkrokri uya kuthi, "Kulungile, uthe uPawulos wabhala oku?" "Hayi uPawulos, kodwa uThixo owaye kuPaulos esasiku sidalayo esasingaphakathi koPaulos. Njengokufana kwakunjalo kuDavide xana wathi, andisayi kumvumela owam ongcwele abone ukonakala, ndingayi kuwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo. Kwaye unyana kaThixo wathabatha loo mazwi kulaa mprofeti waze waya kanye kwiingontsi zelabafileyo waze wathi, ichitheni lo mnquba kwaye ndiya kuvusa ngeentsuku ezintathu. Kwaye wayenza ukuba ilizwi likaThixo alinakusilela nentwana ayinakusilela. Indlela esinombulelo ngayo uThixo ngako oku lena inkulu iOrim Thummim nokwazi ukuba amava ethu ngobusuku ngoze adanyaza kanye kule Bhayibhile apha sizelwe ngokutsha sinomoya oyingcwele. Thixo othandekayo, ukuba kungabakho indoda okanye umfazi apha ngobusuku, inkwenkwe okanye intombi engazange yakubona oku, bangavuka njani ukuba kukho bomi phaya? Oh, bathi sinobomi, kodwa iBhayibhile yathi lowo uphila eziyolweni ufile ngelixa ephilayo. Nithi ninobomi kodwa nifile, niyabanga, utshilo iBhayibhile ukuba ninobomi kodwa nifile. Uthi utyebile kwaye akudingi nto kodwa akwazi ukuba ulusizi kwaye uhluphekile kwaye uze kwaye uyimfama kwaye akuyazi loo nto. Kwaye leyo imeko yamabandla ngobusuku bose, indlela abaziphosa ngayo ezi zinkulu ixabisekileyo izinto, ukwazi ukuba uYehova uThixo omkhulu onako ukuvelisa kuphela nge wathi, ndiziseleni mna ezo ntlanzi zincinci. Kwafuneka athabathe intlanzi ukuze enze into ethile ngayo ukubonisa ukuba uvuko ufanele lube yinto ethile ukwenza into ngalo. Akazange enze intlanzi kuphela kodwa wenza intlanzi ephekiweyo nesonke esiphekiweyo. Kwaye badlisa amawaka amahlanu ngeentlanzi ezincinci ezintlanu, zonke ezincinci kunye neentlanzi ezimbini. Oh Nkosi, yayisezandleni zakhe kwaye wayengumdala kodwa akufuneka abe nento esandleni sakhe. Thixo, sanga singabeka iziqu zethu ezandleni zakhe ngobusuku size sithi, oh Thixo, uthabathe njengoko ndinjalo. Kwaye xana isiphelo sobomi sam silapha, mandihambe ngeli themba ebelingaphakathi kum, ndisazi ndizelwe ngokutsha kwaye umoya wakho unobungqina ngam, kwaye ungqinelana nomoya wam ukuba ndingunyana wakho okanye intombi yakho. Kwaye kulaa mhla ugqibela uya kubavusa, siphe oko ba. Kwaye ngeli xa sithobise iintloko zethu, ngaba khona othile unokuphakamisa isandla sakhe uthi, ukhumbule mzalwane uBrenham emthandazweni, ndifuna uThixo andazi xana phambi kokuba ndishiye lo mhlaba okokuba uya kundazi kangangokuba uya kubiza igama lam, ndiyakusabela. Inkosi kusikelele nyana, Thixo akusikelele nawe, nawe nenekazi. Omnye ongomnye phakamisa nje isandla sakho uthi, thandazele mzalwane uBrenham, yiloo nto esiya kuyenza. Thixo akusikelele nenekazi eliselitsha, ilungile loo nto. Ngoku ngeli xa iintloko zenu ziqutyudiwe nithandaza, ndiza kucula ivesi yale ngoma.
Nganqenelubutyebi belihlabatho bungamampunge obubola ngokukhawuleza kangako, yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade azisokuze zigqithe. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo, bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo, yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo.
Ngeli xa edlala ngoku kwaye iintloko zenu ziqutyudiwe, ningasa nje isandla senu phezulu nithi, ewe Nkosi, nase sam. Yintoni eyakuyenza? Iyakubonisa umoya wakho wangaphakathi kuwe wenze isigqibo. Funa isandla sakho Nkosi. UThixo akusikelele ntombazanana encinci, iyakuphakamisa isandla sam. UThixo akusikelele ntombazana encinci ezantsi apha, ilungile loo nto sithandwa. UThixo uyazi, uyavuya ukukubona usenza oku. Ya bavumeleni abantwana abancinci beze kum, ndifuna Thixo wena ubambe isandla sam. Kwaye ngalaa mhla ndifuna ukuba sesandleni sakho okokuba xana ubize ndiyakuza. Ewe, njengoLazaro wayenjalo, uThixo akusikelele tata.
uhambo lwethu lugqityiwe. Ukuba kuThixo unyanisekile, lihle likhanya ikhaya lakho ebuqhaqhawulini. Umphefumlo wakho ogcobileyo uyakulibona.
Intoni yakuyenza ngoku ngoko?
Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo.
Bawo wasezulwini, izandla ezininzi zenyukile kulo mhlangano mncinci ngobu busuku zokuba zifuna ukubambelela ngobu busuku kwesakho esingaguquguqukiyo sanaphakade isandla, ekwazini ukuba oko kunikelwe kuwe uthe ndi bonke athe ubawo wabanikela kum baya kuza kum, kwaye akukho namnye wabo uya kulahleka, kwaye ndiya kubavusa ngomhla wokugqibela. Akunakutshabalala, akunakuza emgwebeni, kodwa unobungunaphakade obungunaphakade ubomi, kwaye kukho kuphela obunye ubomi obungunaphakade obo busuka kuThixo yedwa, nguThixo, kwaye siba yinxalenye kaThixo kangangokuba singoonyana neentombi zikaThixo. Xana sinomoya kaThixo kuthi sicinga njengoThixo, sicinga ngobulungisa nobungcwele, kwaye sizama ukuphila ukukholisa yena. Siphe Nkosi okokuba olwa hlobo lobomi luya kungena bonke abantu abaphakamise isandla sabo kunye nabo ababefanele baphakamise izandla zabo baze abayenza. Yathandaza ukuba uya kuba nabo. Siphe oko bawo.
May we enter into peace at that day with him where we'll never be old, never be sick, never be no trouble. Until then, keep us joyful and happy, amen. Praising him. For we ask it in his name. Amen.
Kwaye xana uhambo luphelile, ubomi bugqityiwe, sanga singangena kuxolo ngalamini kunye naye, apho singasayi kuba badala, singayi kugula, singayi kuba sengxakini kude kube ngoko. Sigcine sivuya kwaye sonwabile sidumisa yena kuba sikucela oko egameni lakhe. Amen. Nonke ninamakholwa ngoku masiphakamise nje izandla zethu size sicule ela chorus.
Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo.
Ngoku masiyingqumshele ngeli xa nikwenzayo oko, ummelwane wenu uthi uThixo akusikelele. Mmelwane, xhawula izandla nomnye ohleli ecaleni kwakho, uThixo akusikelele.
Shake hands. God bless you, neighbor. God be with you. Build your hopes on things eternal. I know you've been there, brother. I know you've been there, brother. Long ago.
Kumacala omabini ngo. Kumacala omabini. Xhawula izandla. Thixo akusikelele, mmelwane. Thixo abe nawe. Yakhela amathemba akho kwizinto zanaphakade. Dok, ndiyayazi iphaya, mzalwane. Ndiyayazi ube uphaya, mzalwane uNeville kudala.
Xa noluhambo lugqityiwe,
iza kwenzeka ngenye yezimini.
Ukuba kuThixo besinyanisekile,
siya kumbona umzalwane uSiward phaya.
Ukukhazimla nokukhazimla ikhaya lakho eluzukweni. Umphefumlo wakho vuyayo uyakulibona. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo.
Yalthanda olwanqulo emva komyalelo. Wambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Ixesha lizaliswe lutshintsho olukhawulezileyo. Akukho okomhlaba okungashukumiyo kuya kuma. Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade. Masifumane imbonakalo yakhe lowa ungabonakaliyo phakathi ngoku. Size nje sinqule yena ngoku njengoko sicula. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguquguqukiyo. Qolo lumangalisayo. Nquleni njengoku. Ukuza ukwehla. Umyalezo uphelile. Lunqulo. Yehlela moyeni wethu naphakade. Ndiyathandaza kwilifukazi elingena kuqeqeka lothando. Kuzimanzisa nje kuye. Qololo mangalisayo ukwehlela ngezantsi ukusuka. Amthombo omkhulu uyavuleka aphezulu. Wehlela emoyeni wethu naphakade. Ndiyathandaza ilifukazi elingena kuqiqeka lothando. Akwenkaba oko akwenzi nje into othile. Qolo lumangalisayo. Sehla luvela kuba ngasentla. Yehlela moyeni wethu naphakade. Ndiyathandaza ilifukazi elingaqiqekiyo lothando.
Wonder if there's a sick person who wants to be anointed and prayed for. If there is, find your place. This is the lady in a wheelchair there. Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get the chair. Another?
Ingaba kukho into ethile malunga nayo ityebileyo nje kwaye imnandi. Andazi nokuba kukho umntu ogulayo ofuna ukuthanjiswa athandazelwe. Ukuba ukhona, fumana nje indawo yakho. Eli linenekazi kwisitulo samavili phaya. Myeke nje ahlale. Ndiyakuza ndimthandazele. Akuyi kudingeka ukuba aphakame ukusuka esitulweni. Omnye? Oh, aniyithandi nje le ndawo yenkonzo. Bangaphi abeva nje ukwazi ukuba ubukhona bukaThixo bulapha. Oko koko ndithetha ngakho. Oh, kuya kuni. Uziva njengokufana. Bangaphi abava ngokungathi unokusuka ukhwaze nje. Ngoku masibone nje. Nje ukuva ngathi into ethile ngaphakathi kuwe ifuna ukukhwaza. Yabona?
Qolo. Qolo. Ucholo lumangalisayo. Usiza lusuka kubawo ngasentla. Yehlela emoyeni wami naphakade liyathandaza. Ilifukazi elingaqiqekiyo lothando.
Ngeli xa sisekunquleni, siza kuthambisa abagulayo ngoku, size sibathandazele. Akunakuza kanye ngale ndlela, ninikazi. Kuthetha ntoni oku? Umthandazo wokholo uyakusindisa ogulayo. Wonke ubani emthandazweni ngoku. Nje ngqumshela la ngoku. Inga ngoYesu ephilisa abagulayo. Thambise ngeoli.